yani geto mistari kuandikwa kwa bidii lazima italipa MC kama than wapa hapa jangwani hii sanaa inaithamini kwa hakika kile huzunguka hurudi tena kile huzunguka hurudi tena it goes around comes around comes around goes around yeah comes around yeah comes around comes around yeah Leta saba, mtu wa siku mwagie munga Kukula ani wena family Shika mbogoma, kitika, chanunga Jani ya life ni kama ya train Jiani fungua macho, masikio Wise na safaweni Walo utakanyaga ukipanda ngazi Kumbuka, ukishuka wata kucheka the run Respect, respect Binadamu na ratili suu Masikini ya utajiri Wali ya chini wotu jenga Ukiwa fanyia wacha kufanyia One day Kwani Rise and fall Kuzunguka vile karma Sayerini Sayerini Sayerini